SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Dadka ajaanibta ah ee ku biira ciidanka xoogga dalka Australia ayaa loo dadajinayaa dhalashada Australia 3 bilood kadib marka ay ciidanka galaan. Waa markii ugu horreysay taariikhda Australia oo dad aan muwaadiniin Australiana ahayn loo ogolaado inay qayb ka noqdaan ciidanka, maadaama ay ciidanku gaari waayeen ayaa la yiri yoolkii tirada askarta ay rabeen inay qortaan. Caadiyan waa inaad ugu yaraan 4 sano ku noolaato dalkan si aad u codsato dhalashada Australia, laakiin dhowaan waxaa jiri doona waddo kale oo cusub. Ciidanka xoogga Australia ayaa qoranaya dad aan muwaadiniin Australiana ahayn markii ugu horreysay marka la gaaro bisha Julaay ee soo socota kowdeeda, markaas oo lagu bilaabayo muwaadiniinta New Zealand kadibna loo ballaarin doono dadka kale ee dalka degan marka la gaaro Janaayo sanadka soo socda. Kadib markii uu qofku ciidanka ku jiro 9 maalmood ama 3 bilood, wasiirka shaqaalaha difaaca Matt Keogh ayaa sheegay in dadkaasi xaq ay u yeelanayaan inay codsadaan dhalashada dalka.
So the expectation is after somebody joins, once they've served 90 days, they become eligible to become.
Waxaan filayna waxa weeye in marka qofku ku biira ciidanka oo uu joogo 3 bilood inuu xaq u yeelanayo inuu codsado dhalashada oo sidaas uu ku noqon doono muwaadin Australiana. Waxaa se jira shuruudo ay ka mid yihiin in qofku haystay deganaanshaha Australia ugu yaraan 1 sano, sidoo kalena uu buuxiyo shuruudo la xiriira dhanka amniga sida uu sheegay wasiir Keogh mar kale.
From 1 January next year, any permanent resident in Australia who has been here for at least 1 year.
Laga bilaabo 1 Janaayo sanadka soo socda, qof kasta oo deganaansho joogta kula Australia oo aan xubin ka soo noqon ama qayb ka ahayn ciidan dal kale oo shisheeya 2 sano ee la soo dhaafay, buuxiyana baaritaanka dhanka amniga iyo baaritaanada kale, wuxuu ku biiri karaa ciidanka qalabka sida ee dalka Australia, ayuu yiri. Mr. Keogh ayaa sheegay inaysan arrintani ahayn inaan dadka ka soo ugaarsanayno dalal shisheeye.
We're talking about recruiting from people that have already made a decision to become Australians in that they've already.
Waxaanu ka hadlayna waxa weeye inaynu qoranayno dadka horeba u gaaray go'aan ah inay noqdaan muwaadin Australiana oo hore u qaatay deganaanshaha joogtada ama permanent residency-ga waxa la yiraahdo. Marka horeba waxay ku soo jireen waddadii ay ku noqon lahaayeen muwaadin hadday doonayaan ee dad dal kale ka soo qaadan mayno, ayuu yiri wasiirku. Dowladda ayaa dhib kala kulantay inay gaarto tirada askarta ay rabtay inay qorato, waxaana ka dhimanayd yoolkii ay dhigatay 4,500 qof. Simon Birmingham oo ah senator ka tirsan xisbiga Liberaalka ayaa sheegay in tallaabadani ay caddaynayso in dowladdu ay ku guuldareysatay inay askar u qorto ciidanka xoogga dalka.
Well, this isn't about whether or not we have foreign nationals, it's about the failure of the government to get Australians to sign up and to stay in the military.
Arrintu ma aha inaan ajaanib qoranayna iyo in kale, ee waa guuldarada ay dowladdu ku qoran weyday askar cusub ama kuwii hore ay u qoratay ay u hayn weyday. Yoolkii ay dhigteen waxaa ka dhimanaaday, buu yiri, 5,000 qof. Waxay ahayd inaannu aragno in shacab badan oo Australiana ay kalsooni ku qabaan inay qortaan ciidanka. Maxaa loo waayay kalsoonidaas in shacabka Australia ay dareyska ciidanka ku xirtaan iyaga oo ku faraxsan oo ku qanacsan, ayuu yiri. Mr. Keogh ayaa rajaynaya in tallaabadani ay kordhin doonto tirada dadka ku biiraya ciidanka xoogga.
We've been looking at a number of ways in which we can grow the defence force and we're very happy that the retention.
Waxaan eegaynaa dariiqyo dhowra oo aanu ku kordhin karno ciidanka qalabka sida tiradooda. Waana ku qanacsanahay in tirada dadka sii joogaya ciidankuna ay sii kordhaan. Jennifer Parker oo ka tirsan macadka amniga qaran ee jaamacadda New South Wales ayaa sheegtay in isbeddel lagu sameeyo ciidanka kaydka ah ay xal u keeni karto kordhinta ciidanka.
It's great to see them changing some of the barriers to recruiting to the ADF.
Waa arrin fiican inaanu aragno inay wax ka beddelayaan caqabadihii hortaagnaa in askar loo qoro ciidanka xooga. Laakiin tani waxay xalinaysaa oo keliya mid ka mid ah caqabadaha. Waxaa loo baahan yahay isbeddel weyn oo nidaamka oo dhan lagu sameeyo, ayay tiri. Senatorad Jackie Lambie oo arrimaha ciidanka xoogga uga ololeysa baarlamaanka, lafteeduna horay uga mid ahayd ciidanka, ayaa sheegtay inay arrintani fikrad fiican tahay.
I welcome the minister's announcement on bringing foreign nationals into our defence force.
Waan soo dhaweynayaa arrintan wasiirku ku dhawaaqay oo muwaadiniin ajaaniba ciidanka xoogga dalka loogu biirinayo. Wax badan ayaan arrintan anigu ku baaqayay, ayay tiri, waxayna ila tahay waa fikrad aad u fiican.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook ee SBS Somali.